Lil Copala, o Mufia Joa Babemba.
Hey yo, Silicious. O D-Bernie
Dingley's on production.
Exclusive from Pick Up the
Call. Amaru Mende Ubenki na Monya. Aba Chili Le Pali We. Amaru Mende Ubenki na Monya. Aba Chili Le Pali We. Numbo Mutima Wanju Yu. Wafutila Iwe. Numbo Mutima Wanju Yu. Wafutila Iwe. Amaru Mende Ubenki na Monya. Aba Chili Le Pali We.
Lelo mami kankwebe, insansa nkwata vengandi nobe. Aba bambi, nangu bese, teti bengile panchende yobe. Nali salakale, malaika wandi, nesali mpela we munandi. Welubari andi, wembega yandi, kafo wandi, pevalite yandi. Tapakabe uka chila pariwe.
Aba lumende ubengi na monya, aba chile le pariwe.
Never love another baby kalez WS Mooli lote yakashime pukute mwaiwe Mooli mo Tulea twende no tukuwa Nanguvenga tulekanya badia basiwa Bafoya tukalikane nalibeshiba Tualilile nanguvenga chili kenshila Tufwe chikabili lukuba naiwe Shaka mune mubu sumamuli umbi no we Walikome no mutima Yuma so mate de love ya kupima
Aba chili le pali we, numbo mutima wanju yu. Wafutila iwe, numbo mutima wanju yu. Wafutila iwe, aba lumendu ubengi na mona. Aba chili le pali we, aba lumendu ubengi na mona. Aba chili le pali we, numbo mutima wanju yu. Wafutila iwe, numbo mutima wanju yu.
Wafutila iwe. Echo na ene la kufotelela Pantu tapari uwa sontelela Nalifunishe pono mwenso Pantu nalipitile sana mumesho Baba kashana na sangwa pona vena Nuwevo we kafe wanse kesha Umutima wandi niwe wate kesha Yapo sata uponya flagi Walipu sana kona vena pegi Iwe
Amalu mende ubengi na monya Aba chile le pali we, aba lumende ubengi na monya Aba chile le pali we, numbo mutima wanju yu Wafutila iwe, numbo mutima wanju yu Wafutila iwe, aba lumende ubengi na monya Aba chile le pali we, aba lumende ubengi na monya Aba chile le pali we, numbo mutima wanju yu Wafutila iwe
Uruena tatua kunde wa bashiro dalateli Bari penya apano mbali bashi ekita Bashi feo mala bashi na miwe One smart papi Kwana sike Liuko pala Yanyu wani na futi Atibwa
Exclusive from pickup.com
Pickup.com